Gavumenti edukiridde enkumba yunivasite n'ebyuma bi kalimagezi computers okwanguyiza abayizi mu kunoonyereza. Kompyuta ziweereddwayo Minisita omubeezi wa tekinologi Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo zibakwasiddwa mu kaseera ng'abayizi ku ssettendekero oyo beeyongedde obungi kyokka ng'abasinga tebalina busobozi kwegulira zaabwe. Mwabadde awaayo ebyuma ebyo okutongoza ekizimbe omuzisiddwa ku yunivasite enkumba. Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti okubunyisa ebyuma bino kabonero akoleka okufaayo eri abayizi abatali bulungi mu byanfuna tekusaba baddukanya ssettendekero oyo ebyuma bikozesebwe bulungi.
Abaana tebasobola kusoma bulungi nga tebalina kompyuta. Computers zino zibayamba zire zimu ku tools eziyamba abaana okusobola okusoma obulungi. Noolwekyo tugenda tugabira universities n'amasomero mangi. Tetugabidde kukumba yokka naye n'amasomero mangi nago twadde tugawa computers zino abaana baffe basobole okujja okweyongera okusoma.
Professor Judy Lubega, amyuka Chancellor wa Nkumba University, yebazisa gavumenti olw'obuyambi obwo, agambye nti bugenda kuyamba nnyo abayizi mu kusoma kwabwe naddala mu kunoonyereza n'okutumbula ebyobuyiiya.
Ebyuma bya kalimagezi bino bye tufunye tugenda kulaba nti abayizi babikozesa bulungi olw'ensonga nti tutera okubabuulirira engeri ennungi gye basobola okukozesaamu ebyuma bino baleme bikozesa kumenya mateeka. Era tuyina program eya cyber security and forensics.